نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بلانك كنت لكم تسلام ميو يوم صحابة رضي الله عنهم ndi chintu chimodzi chimene chimatilimbikitsa mtima pakena kali konse kamene timadusamo pa umoyo wina uliwonse imene timakhala tikudutsamo pa dziko lino lapansi palibe kamene kangatichitikire ife kuonena kuti masahaba radhiyallahu anhum sikadawachitikire iya ndiye kaya ndi mavuto kaya ndi mtendele kena kali konse kamene tingakaganizireko ndikuti masahaba radhiyallahu anhum adakachitako ndipo pachifukwa chimenechi tichitenge kuti ndi moyo waukulu komanso tikhale anthu osakasaka zammene masahaba radhiyallahu anhum ankakhalira pano pa dziko lapansi lero ndikutengerani komwe ku Saudi Arabia mu nthawi imeneyo ya Umar radhiyallahu anhum tione kuti kodi masahaba radhiyallahu anhum swala chinali chinthu chanji kwa iwowo kufunika ndikufunikira kwa swala kudakhazikika kwambiri mmitima ya masahaba radhiyallahu anhum kotero kuti ngakhale pa nthawi imene anthu amene wamakhala akuphupha ndi imfa yeti chinthu chawo chimene amachiganiza kwambiri ndi nkhani yokhuzana ndi swala amayilemekeza salamila imene amayitenga kuti imene ndi salamila ya din mawa omwe Umar radhiyallahu anhu adabayidwa monga tikudziwa nkhani yake kuti mtho otchedwa Abu Lu'lu inali swala ya fajiri pamene yeye adakalowanduka mbisalila Umar radhiyallahu anhu yeti akuswalisa Umar radhiyallahu anhu atamuyamba kuswalisa yeye adapita nduka mbaya Umar radhiyallahu anhu ndiye mabala amenewa nda amene anantengela so kuifa Umar radhiyallahu anhu ndiye nkhani imene ndi imene idachitika munthawi imene kodi pa nthawi imene chimene adachita ndi chani ndiye mmoga umenewu alichigonele kunabwera sahaba wina amene achidwa kuti Miswar ibn Makhrama radhiyallahu anhu then atafika pamaso pake pamalo pamene padali padaguna olimekezeka Umar radhiyallahu anhu atalowa adampeza Umar radhiyallahu anhu alichikomokele Miswar radhiyallahu anhu akwafunsa anthu amene amuzungulira pamene ifasina nkhani munthu wodwala ndiye around yeye mozungulira yeye pamakhala munthu wina wake ndiye anthu anali atakhala momuzungulira Umar radhiyallahu anhu ndi Miswar akuwafusa anthu amenewa ngati Umar radhiyallahu anhu adapeza ku chansi yoti mpaka na kuswali anthu aja adayankha kuti noti yayi mmene mwampezeramu ndi mmene alili nthawi imeneyi nkuti Umar radhiyallahu anhu ali chikomokele Miswar radhiyallahu anhu ankadziwa kufunika kwa swala kwa Umar radhiyallahu anhu moyo wake wonse so kutanthauza nena kuti Miswar adali ndi uzindikili wapaderadera umene amanziwa nawo Umar radhiyallahu anhu kuti Umar napa nkhani yokhuzana ndi kulemekeza swala yet panalibe nzake kenaka kudapezeka kuti adawuza anthu aja kuti amudzutse pomudziwitsa za nthawi ya swala kuti nthawi ya swala yakwana choncho kudapezeka kuti mwa mmodzi mwa anthu amene adamuzungulira Umar radhiyallahu anhu aja mmodzi adakuwa kumuitana tiziri osati anakuwa koma anamuitana nagwisa ntchito mawu awo kuti amirul mu'minin kuti anthauza kuti mtsogoleri wa asilamu oyinu mtsogoleri wa anthu okhulupirira swalatu olemezeka Umar radhiyallahu anhu atangomva mawu oti swala adadzuka nati inde ndikulumbira mwa Allah palibe gawo mu Islamu kwa munthu yemwe amanyalanyaza swala yake Umar radhiyallahu anhu wambuyo pake adapezeka kuti adaswali Umar radhiyallahu anhu afunsaso kodi anthu aswali swala ya fajr anthu yeye adausidwa nina kuti yeye aswali swala yawo apa ndi pamene Umar radhiyallahu anhu adakhutitsidwa timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atikanzigitse paswala ndi kuti patsa mphamvu zotsatira sunna iliyonse ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mnyengo zonse za moyo wathu.